That's music.
Was my mind. It's me, Bex K. Chikone nicho vuta, maga maga uka kaloli bedola. Kufuna umafuna, kuyesa esa guma haizo setika. Haisi kufuna kwanga, kudibasi neyo zingo kalaneka. Kufuna ni mafuna, kuyesa esa guma zindu zo setika. Honda la mandilibe, kuma chigondi njo sayamba. Honda la mandilibe. Kumachikondi njo sayamba. Onda la mandilibe. Kumachikondi njo sayamba. Onda la mandilibe. Kumachikondi njo sayamba.
Ngaru mafuna yigondi. Ngaru mafuna gugondewa. Ziwa yigondi sindalama. She won't sing away as a mole. Ine you won't indeed in Nigel. Woman Dala Mandilibe. Ine you won't indeed in Nigel. Woman away as a mole and delibe.
On Dala Mandilibe. Coma Chigondin Josayamba. On Dala Mandilibe. Coma Chigondin Josayamba. Onda la mandilibe, kuma chikondi njo sayamba. Onda la mandilibe, kuma chikondi njo sayamba.
Onda la mandilibe, kuma chikondi njo sayamba. Onda la mandilibe.
Zam 8 Bits, stream, download and share.